Bayimbi bannaffe, bannabitone bannaffe, mwenna gye muli. Mwavaayo n'amaanyi nga basibye Omunigeria Omale ne muyayanira asumulwe kubanga ddala yali talina musango. Okuva ng'ennaku z'omwezi asatu, Nubian Lee muyimbi munaffe, Danny Magic producer waffe ne bannaffe bannabitone abalala baakwatibwa ne basibibwa nga tebalina musango. Tulabye akasirikiriro kangi. Njagala okwebaza abo abasitudde amaloboozi gaabwe. Naye njagala n'okubasaba mwenna bannaye ffe ba artist tulina eddoboozi ddene nnyo. Muveeyo mubanje eddembe lya munnammwe kubanga obutali bwenkanya bubeera mu kifo ekimu. Kiba kya bulabe nnyo kuba kiba kisoboka obutali bwenkanya obwo okusaasaana. Nubian Lee tetumanyi kye balimukola kati mukomera eryamaje nenze go basibirayo manyi kye bakola abantu era kyanaku nnyo okulaba nga bannabitone bonna basirise.